njagala yerekereza yekuru naka oh bwe njagala teyafayo kyalizalibwa munaku bambi bwe njagala yekibaya kyetata kyali mu kiraro bwe njagala teyafayo kyali yambala tangira bwe njagala teyafayo kyali kyayibwa bangi Nasibana sulinjala Teyavuga kumotoka Teyasiba nyumba bambe Yayagala nsasulire banja
Banji
oh,
Mama wanjagala
Wanjagala
Munange wasasule banja
Nse siri na karuji kona Haiti, ezaba Amerika sisiri na babirie Patogera kuzifiga, ezaba modo sisiri na neta Na yebe wanjagala, te wabuza tina soma chenkana waze Mukama, we wanjagala, te wafayo tina kurantianze Ewe wanjagala, te wabuza tina zari kwanize Mukama wanjagala nubiko werere mwange munange nfuro mwana nebakomerera wasiri konsasulire banja